Iyi ni radio inyenyeri, radio inyenyeri igaragarira ku rubuga rwa inyenyeri news, ikagaragarira no ku rubuga rwa Twitter, ariko kandi ikanagaragarira kuri Facebook aho ibiganiro biba bisangirwa. Radio inyenyeri itegwa amatwi amasaha 24 iminsi 7 mu cyumweru, ikaba igihe cyose yibanda ku biganiro bikomeza kunyuraho bivanzemo ibiganiro nk'amateka, imiziki n'ibindi. Uyu munsi ikiganiro cyateganijwe kunyura kuri Radio Inyenyeri kikaba ari ikiganiro cyibanda ahanini ku mahano yagwiriye umwe muri bagenzi bacu uri mu gihugu cya Congo Brazzaville. Amahano yagwiriye mugenzi wacu mukanya turifashisha uwari ubiri hafi maze atugezeho ibyabaye. Radio Inyenyeri ikomeje kubatangariza aya makuru nkaba ndi Nobo Marara ari njyewe utangije iki kiganiro cya none, ariko kikaba kiri buyoborwe ahanini na Jean Pierre wari hafi y'amakuru tugiye kubagezaho. Amakuru ababaje cyane, amakuru arebana no kuba yajemo igihombo gikomeye kubera impamvu nanone turi buganireho. Turi kumwe na Jean Pierre nanone kandi na mugenzi wanjye ari mugenzi wanyu namwe cyangwa natwe twese Esperance, mukunze kumva mu makuru ndetse n'ibiganiro bikomeza guhita kuri Radio Inyenyeri. Nkaba ijambo ngiye kubanza kuriha Jean Pierre ngo asuhuze abaduteze amatwi maze atugezeho n'amakuru arebana n'ayo mahano yagwiriye mugenzi wacu mu gihugu cya Congo Brazzaville. Jean Pierre mwiriwe.
Mukomere cyane Nobo Marara. Jean Pierre nkuko bivuze iyi ni inkuru y'inca mugongo, inkuru yatugezeho mu gitondo, nibwo twatangiye kubona amakuru kuva mu gitondo, ariko tukaba twagerageje n'ubundi twari twagerageje kubona amakuru yaje ejo, kubera ko ibi byabaye ejo, nibwo byabaye muri Congo Brazzaville, aho umunyarwanda wahageze nta kintu afite yabashije guhingira abakongomani, akagerageza guhiga from scratch akabona amafaranga, akaba yakoraga ibintu bya transport. Ubwo rero ubwo batakaga pariki, donc ntuzaho yaparikaga amamodoka ye mu ijoro, nibwo bagiye bamutwikira imodoka 26 zari zirimo amabisi 18 ya Coaster, amabisi nyine atwara abantu benshi, hakaba harimo na n'imodoka za minibisi modeli ya Hiace 9, hakaba harimo dina 2, hakabamo harahiyemo n'ishipi imwe ya Toyota ya V8. Ubwo rero mu magambo makeya uwo munyarwanda donc bamushije kwisuka, ariko akaba nta kabuza tukaba dufite amakuru ahagije atwereka ko ari inkotanyi zakomeje kujya zizanywe n'indege na ambasade ikorera muri Brazzaville, ku buryo aribo bakomeje guhishira abo bagizi ba nabi bagenda bakajya kubuza abanyarwanda hirya no hino bagiye bahungira umutekano. Donc babuza abanyarwanda bari mu Rwanda ubwabo umutekano, bakabuza n'abanyarwanda aho bagiye bahungira umutekano. Ni ukuvuga ngo byonyine kuba bakomeje gukandamiza abanyarwanda bo mu Rwanda ntabwo bihagije, ahubwo baranarengera bakarenga imipaka bagakandamiza n'abantu bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye nka za Malawi n'ibindi bihugu. Ariko ikintu giteye impungenge abantu benshi ni iki gikorwa cyakorewe muri Congo Brazzaville, kubera ko cyakwiriye ahantu henshi cyane cyane muri social media, byanatumye nanjye ngerageza gukurikirana cyane aya makuru kugira ngo menye uwo mugabo yarinde, uwo mugabo ese yatakaje ibintu bingana gute, ese yaba ari we wenyine, nibyo ngiye kugira ngo mbasobanurire. Uwo mugabo rero izina rye yitwa Marty, ndimo ndareba message dije abantu banyoherereje. Uwo mugabo yitwa Marty Byiringiro, akaba ari we wagize icyo gihombo kingana gutyo kimodoka zizatwikwaga. Ariko nanone amakuru yangezeho akaba agaragaza ko uwo mugabo siwe wenyine, ahubwo hari abandi bantu bakomeje kugenda, cyane cyane abantu baba bagerageje kubona amafaranga menshi babakire. Ni ukuvuga ngo mu cyumweru gitaha nabwo umugabo uzwi ku izina bita Murokore muri Congo Brazzaville, nawe wari wifashishije wari ufite amafaranga menshi, yatatswe n'abantu batanu mu rugo iwe ninjoro. Bamwiba amafaranga, barayamwaka, bamwiba amafaranga yakayabo ka miliyoni 75 z'amafaranga y'amasefa, ni ukuvuga amapaundi 75,000 cyangwa se washyira mu madolari akaba ari amadolari 100,000. Urumva rero ko ni amafaranga menshi cyane kugira ngo umuntu ayibwe. Uwo munyarwanda rero bakaba barayamutwariye ahantu bita Texaco, niho yakoreraga, ni naho akoreye ibikorwa by'ubucuruzi. Kandi si we wenyine, hari n'abandi banyarwanda bakomeje guhohoterwa. Ubu rero ni Murokore Texaco watewe n'abo bantu b'amabandi, ariko batari amabandi nk'uko abantu babivuga, ahubwo nyine n'abo bantu baje kwiyumvitira kugira ngo bakomeze babuze abanyarwanda hirya no hino umutekano. Ubwo rero uwo Martin Byiringiro we ibyo bikorwa bye byo no kumuno kugira no kumuhohotera byabereye ahantu bita Inkombo, ni kuri Lisenkombo. Aho ngaho niho yari afite parikingi y'ayo mamodoka ye yose. Ikibazo rero nagira ngo mbabaze abo turi kumwe hano muri studio ya Radio Inyenyeri, ari wowe Esperance cyangwa se Enobo Marara, kubera iki ndagira ngo musobanurire abanyarwanda bari kutwumva baduteze amatwi, kubera iki inkotanyi zikomeje guhohotera abanyarwanda? Ese kuki zibuza abantu biheje abantu bifashishije donc kuki zibabuza amahoro, zikababuza ubuhwemo, donc zigatuma buri muntu aho yagiye ahungira abura ahantu yakwegeka umusaya, donc bagakomeza kugira donc ndabona no gushotora abanyarwanda aho bari hirya no hino, banerekana yuko ibyo bagenda babeshya abantu ngo bafite demokarasi nayo, ahubwo ari agatsiko k'amabandi kishyizamo kugira ngo gaterorize abanyarwanda ku isi yose. Mwe mubibona mute, mwabivugaho iki hano muri studio turi kumwe mu Inyenyeri News?
Esperance ushobora kubanza. Icya mbere ndifuza kwifatanya na mugenzi wacu wavuye mu Rwanda ari ntacyo afite, agakoresha ingufu ze kugezaho ibona imitungo, akabasha no gutanga akazi ku bandi banyarwanda cyangwa se n'abenegihugu baho yaratuye, akabasha kubaha akazi, bakabasha gutunga imiryango yabo, bakabasha no kubaho neza aho bari batuye. Birababaje cyane kumva nanone umuntu aba atuye mu gihugu kitari n'icy'umuturanyi, igihugu cya kure, kuko hari hagati hari ikindi gihugu, hakaba hari umuntu wagumye no kuba niba ari nabyo cyangwa atari byo yarabonye ubwenegihugu bw'aho atuye, bivuga ko yagombye kuba ari umuntu wahatuye, ariho abarizwa, akanahabwa umutekano nk'uwo abaturage b'icyo gihugu bafite. Ni ibintu bidasanzwe kumva umuntu abura amafaranga angana gutyo. Ntago njye nyabarira mbara amamodoka, ndabara amafaranga amamodoka 20 arenga mu gihugu nka Brazzaville, na mamiliyoni atagira ingano ku muntu. Kugira ngo azongere gusubira ku murongo ngo yongere acuruze abashe no gusubira aho yari ageze, ni ikintu kimushubije inyuma cyane. Ariko nkasubira n'inyuma gato, ntago ari we wenyine. Kuvaho hatangiye kugaragarira abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Kagame yakomeje kwikanga yuko abantu bafite umutungo bashobora kuzafasha abashaka kumukuraho ubutegetsi. Ibyo ntabwo yabikoze hanze gusa, yabikoze no mu gihugu imbere. niko twabuze ba Rwigara, niko twabuze uriya mugabo w'Irwamagana ntibuka izina, niko bakaje guhakwa bahindutse ibigarasha bahinduka Blanco baraceceka n'abandi benshi cyane ni reba kaje guhakwa aho yaguye n'abandi benshi. Noneho tujye muri Zambia, hari abantu benshi muri Zambia batwikiwe, abandi bararigiswa, abandi bicirwa ku mihanda Mozambique. Nuko ubu noneho akaba ageze muri Congo Brazzaville, kandi urebe ko binababaje cyane. Hari umugabo nigeze kuvugana nawe hambere, n'umunyapolitiki, ntabwo nshaka kumuvuga izina hano. Aravuga ati, ariko sha ko wabanye n'iriya leta ukanayikorera akazi ukanabuzi shobuja wa kera, aho ntiyaba azira abahutu ariko akabeshya yuko akunda abanyarwanda. Ndavuga ndetse no kubera iki? Ati niko mbibona, ati akoze uko ashoboye arabashonjesheje, abaca ubutaka, abaca ibinibi, akoze ibinibi. Ati kandi aribo banahingaga bakagaburira igihugu, ati nibo benshi, ni nabo bari bafite imirima, ati none n'imirima barayibambuye. Ndamubwira nti rero ibyo ntabwo ariko nabibona, ariko icyo nzi cyo nuko abanyarwanda bose muri iki gihe bababaye. Ariko noneho usubiye inyuma ukareba gatoya, abantu bari muri Congo Brazzaville cyangwa se Zambia cyangwa se Mozambique, bose wa mugani w'uyu mugabo ni abantu bahunze Kagame. Kandi abatutsi bahunze Kagame se ni bangahe usibye bakeya bagiye bahunga ubutegetsi bwe? Ariko noneho reka ne kureba cyane divisions, ndebe impamvu Kagame atwika agasenyera abantu babashije kubona amafaranga. Karegeya, Colonel Patrick Karegeya yigeze kuvuga kera ati yo Kagame kwanga, ati niyo waba wahinze urusenda, ati bukera ati yaza akarutwika, ati kandi urwo rusenda iyo rutwitse ati rurabanukira mwese mukarira. Uwo ni Karegeya yabivuze kera cyane. Noneho rero ugasubira ukareba Kagame igituma yinjira ibihugu kandi bibabaje cyane, akabanza agakonfuzinga ibihugu, abategetsi b'ibihugu azi ko akeneye abanyarwanda barimo, iyo atabashije kubona icyaha kuremera ngo bamuguhe, noneho areba ukuntu yagusenya. Iyo uri umukene ukaba ufite umugore n'abana arabatanya, iyo uri umukire ukaba ufite amafaranga ashaka ukuntu ayo mafaranga yawe either ayagukuraho cyangwa ukahomba ukaba ubusa, kugira ngo utazafasha abashaka kumurwanya. Kuko igihe cyose yumva ko umuntu ufite amafaranga igihe atarimo kuyafashisha we na leta ye ngo bavuga ko bubaka u Rwanda, icyo gihe arimo kuyafashisha uzamukura ubutegetsi. Kandi niyo experience yagize, kuko yahoze ari nta mafaranga agira ari Bugande, yabonye ukuntu abari bafite amafaranga icyo gihe bafashije kugira ngo agende akureho ubutegetsi n'abamubanjirije babashe kugera aho bari bageze yatangiriye. So azi neza ko umuntu kuba ari hanze afite amafaranga abasha kuimployinga abantu agatanga akazi ni bimwe mu bintu adashakira kimwe kumva. Kandi nuko ni Rwanda ubwaho, ntabwo hambere umugabo nibagiwe izina rye wari ufite amafaranga amaze kunguka amafaranga muri banki, afite amafaranga menshi cyane muri banki, barajye baramubwira umubare w'amafaranga agomba kureka banki ikayashyira mu kigega cya FPR, bati iyo tutagira umutekano ntabwo ubu yafite. So amafaranga wemerewe gutunga n'uyu mubare ni nayo ugomba gusigarana, kuko yari amaze kugira amafaranga menshi. So kuba rero uri hanze ukaba uri miliyoniya Kagame atagufiteho kontrol, ntabwo ushobora kugira amahoro, kereka uri mu bihugu nk'ibi ngibi dutuyemo aho Kagame atabasha kuinfiltratinga. So birababaje cyane kumva mugenzi wacu Byiringiro ahisha amamodoka agashya, ubwo ni ukuvuga abanyarwanda benshi bagiye kuhasonzera, abana benshi bagiye kuhasonzera, ariko Kagame we na intelligence ye barabyinira ku rukoma. Ariko bibabaje cyane nanone amafaranga Kagame akoresha kugira ngo ajye kwinjira mu bihugu hirya no hino ananiza abanyarwanda kunguka nayo ni menshi. Yarangiza akicara imbere ya mikoro agatangira kwigira yuko bitamureba, ibyabaye byose ngo biba bireba abandi ntago biba bimureba. Ni ibintu biteye agahinda, ahubwo ikibazo gikomeye cyane nigeze no kubaza umuntu mu gitondo, niki abanyarwanda barimo gukora kugira ngo ibintu nk'ibi bihagarare? Ese dutegereje iki? None se nimba dore u Rwanda rujya guterwa muri 90 rwatewe ikibazo cyari uko ngo tutari twemerewe gutaha, ako noneho ikibazo nuko noneho naho twahungiye bahadusanga? So alternative ni iyi. Ni nayo mpamvu navuganaga ejo bundi nagira ngo nari ndimo kuvugana na Kigenza mubwira nti abanyapolitiki bakwiye kudusobanurira igisubizo. None se nimba umutekano mu Rwanda kubudahari byaremewe, kubeshya ko hari nabyo byaremewe, ariko kuba noneho umuntu adafite umutekano aho yahungiye, icyo kibazo gikomeye cyane. Mubabarire gutwara umwanya munini cyane, mukamasubiza ijambo.
Urakoze nuko mararo ndakimye na Jean Pierre ko yamwica mu Kongo, kandi tubafatanyije n'uwo muryango wa Byiringiro. Yarabashe, yaraje arahunga ava mu gihugu cye yiva kuya kugira ngo ashobore kubaho, none amushije ku isuka niba akina muzima kugira ngo azongera akagira aho yarageze yakoze. Ari ntabwo yarabashije ku isuka kwari n'abanyarwanda benshi sinababonye n'abanyamahanga, kuko umuntu bizinesi nk'iyo nicyo kibazo barabiteje imbere. Yasaba ko si ubuswa, kuki atafungura urubuga rwa politike iyo bizinesi ikaza mu Rwanda ikazamura abana b'abanyarwanda bo kugira ngo bajye kwishyira hanze? Ese Kagame ntabwo ari twe b'abanyarwanda tubyize umurindi cyane cyane mbabwira abanyapolitiki ibi bintu byose bya buri munsi ejo ejo bundi bikoraho ejo ni umunsi ni kazakwira ejo ni saa ejo bundi ni ukwanga ubundi ni tanga n'ubundi na bimwe ibyo bintu bizabakira bite bizarangira bite? Kuki ahubwo abantu batashyira hamwe ngo umuntu umwe bamwe bamurwanye bivuye inyuma? Aho kuko njye mbona ari abantu bamuha imbaraga bakareba abo bantu binjira ubwo ngubwo bakareba ibintu abantu basaba baza ibikorwa byabo, ndetse nubwo bari bakwiye no kujya no kuri ambasade yaba ngaho twazakwinduba hari ambasade y'u Rwanda baba bafite amakuru agaragara bakajya muri diplomasi bakavuga ko u Rwanda rurimo kuzaduteza umutekano buke mu gihugu cyabo. Twabaye njye kuko nabaye hariya nabaye muri Leta y'u Rwanda Nsabimana, ariko nta na rimwe nigeze numva yuko abantu muri Leta barenga imipaka bakajya gutora abantu babakunze bagiye hanze bataga kurenza imipaka ukibagadura nta munyangire hafi. Ariko biriya bintu bimaze birababaje kuko abanyarwanda mu gihugu barakenye abari hanze ashaka kubasubiza ku isuka, noneho ntuzatunga amafaranga nawe umurima mwiza n'uwe inka nziza n'ize ibintu byose, ariko mbona ko biriya bikora byose nuko nubwo yabivuze ari ukubera ubwoba ahorana 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 akaba akurikije aho atekereza
yuko cha kubana kutegeti bana kubana kutegeti hakuko nasi uko ya mgele chene uko ya mgele chela anzalani kwa kuneho akani ho ingo mbushe wana kwa mgo uwi ukani mgo ni chene kufa ukaza na mila mbushe huko wajie kwa matama kosi ariko ino leta ingo nalika ni ari kumuvuma rwose muri kwanyarwanda ubwa mbere twakumva umutegetsi udakunda abagihugu ke bindi babaje ahubwo nyamuneka abantu bagerageze cyane cyane abarundi buza mu burenganzira bw'ikiremwamuntu tutabarize bariya abanyarwanda bene wacu barimo kuzira ubusa barimo gushyira ku isuka barimo kwicwa
urakoze cyane Esperance, urakoze rwose gutanga ihumure no kwifatanya n'umuryango wa Byiringiro wagize waguye mu kangaratete ugatakaza ubukungu bwabo bari bafite Imana yari yarabihereye ndetse n'amaboko yabo. Ndagira ngo bamenyeshe ko iyo Byiringiro Martin yakoreshaga Abanyarwanda bagize Abanyarwanda n'aba mani bageze ku ijana. Urumva rero ntago ariwe basubije ku isuka gusa, abakozi barenga ijana bamukoreraga bose nabo bashubijwe ku isuka. Ibyo rero nagira ngo mabwire yuko ntabwo ari enteri u Rwanda ntabwo na gatoya, nubwo basubije uyu mugabo ku isuka cyangwa bagira n'abariya bamurokore bagerageza kubatera bakabambura amafaranga yabo, ntabwo bibazabahesha agaciro, nta nubwo bizatuma Abanyarwanda barushaho kubakunda. Nibyo koko bari gusubiza Abanyarwanda ku isuka, ariko bizakurura inzangano cyane. Ibi ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi mu gitondo navuganaga n'Abanyarwanda bageze kuri batatu bari batuye muri Kongo Kinshasa, ni ukuvuga ni hakurya, niyo mijyi ibiri ku isi yegeranye kurusha indi, Kongo Brazzaville na Kongo Kinshasa. Ngira ngo mbabaze amakuru, nabo rero iyo nkuru yabagezeho y'incamugongo, abantu ntabwo babyishimiye na gato, barababaye biteye agahinda. Ubwo nongeye mvugana n'abandi Banyarwanda batuye muri za Kameruni ndetse bafite n'icyo bapfana n'uyu Martin Byiringiro, nabo usanga agahinda ni kandi none rero urumva ko ni ukuvuga ngo byatushije, ntabwo byatushije iyo famiye gusa cyangwa ayo mafamiye gusa, byatushije n'abandi bantu, kandi natwe urumva ko bitubabaje naho turi mu Bwongereza n'abandi kandi bari mu bihugu bitandukanye hano muri Europe bari kudukurikira hafi cyangwa se muri Amerika no mu migabane yose y'isi bari gukurikirana iyo nkuru turi gutangaza muri aka kanya. Ikibazo rero kindi nagira ngo mbabaze ni ikibazo kijyanye n'ubwoba aba Banyarwanda batuye muri Congo Brazzaville bafite. Ese mwabaha humure ki cyangwa mwababwira iki ku bijyanye n'iterabwoba nyine inkotanyi zajyanye muri Congo zikajya kubagura no gutanga ruswa kugira ngo abene igihugu cyangwa abategetsi bo muri icyo gihugu batangire kubatera ubwoba ko ku itariki 31 mu mpera z'uyu mwaka mu kwa 12 k'uyu mwaka ko batazaba bagifite uburenganzira bwa sitati y'intunzi y'ubuhunzi, ko bazabasubiza mu gihugu cyangwa se bakaba babintegra mu gihugu. Ese mwebwe ko ibyo bintu twabyumvise natwe hano turi ku sitati y'abarefugee ngo izavaho, mwe mwabaha cyizere ki cyangwa se kandi ko atari nabo bonyine babyumvise, ko twese twabyumvise ko ari ibihuha by'inkotanyi zigenda zikwirakwiza hirya no hino kandi ko bitazabuza ntabwo umuntu yaba amaze imyaka 25, 23 ngo babyuke mu gitondo bavuge ngo ubuhunzi bwawe burarangiye. Bamwe barabyaranye n'abenegihugu, abandi bakora akazi guverinoma yungukamo amataxi n'ibiki byose, mwebwe murabyumva mute ko nzi ko tudafite igihe kirekire cyane? Murakoze, murakamba.
Icya mbere nubwo bwose ntize amategeko, hari bimwe mu byo nshobora kuvuga bitewe n'uko nanjye ubwanjye nabaye impunzi, kandi ahantu hose ku isi kugira ngo ubone ubuhungiro ugomba gusobanukirwa uburyo amategeko y'ubuhunzi akora. abanyarwanda bari muri Portugal sore muri Brazzaville bagiye yo kubera ko bibazaga ko bafite umutekano muke mu Rwanda kandi ikibazo cy'ubuhunzi burya ntago gifatwa gifatirwa groupe y'abantu buri muntu abafite impamvu ze bwite ziba zizwi n'aba asaba ubuhunzi ubwo no kuvuga ngo tutakwirengagiza ko nanone Kagame amaze kujya muri Brazzaville inshuro zirengenye mu myaka 8 ndetse na president wa Brazzaville yagiye Rwanda gira mu inshuro imwe cyangwa ebyiri icyo Kagame yakoraga ni ukwereka ko iwe ari amahoro mbere yuko asaba abantu ashaka kugenda ngo atware muri kara ka santiriki yicisha inzara cyangwa afunge cyangwa aremera ibyaha now urambaza uti barabakanze ngo itariki zinizi ntago amategeko agenga impunzi ntago nzi circumstances z'abo bantu ariko icyo nakubwira cyo iyo igihugu kikwimye ubuhunzi kiguha iminsi runaka yo kuba bavuye aho ngaho mbere yuko bakubwira ngo baragusubiza aho wavuye kandi mu mategeko nanone agenga impunzi ntabwo kiriya gihugu cya Brazzaville ntago nakwirengagiza ko bataza amategeko rimwe na rimwe cyangwa bayirengagiza ariko mu mategeko bivuga ko iyo igihugu urimo kidashoboye kugucumbikira kigusubiza mu gihugu wavuyemo uza aho ngaho ni ukuvuga ngo ntago ushobora kugera muri Brazzaville uvuye i Rwanda muri 94 kubera ko icyo gihe nta ndege yahagurutse Kanombe ngo inage abantu bahungaga muri Brazzaville ibyo bikavuga ko abantu baguye muri Brazzaville cyangwa batambutse bakahagera bari bavuye either mu gihugu nka DRC cyangwa se muri Angola n'ibindi so ni ukuvuga rero ngo nibica amategeko hakaba hari amasezerano hagati y'ibihugu nka Brazzaville n'u Rwanda byo guhererekanya impunzi z'abanyarwanda ngo bagende bicwa urubozo ubwo bizakorwa niba rero amasezerano adahari ari ugukangisha kwa Kagame n'abantu be bagenda hariya ibyo ntibishoboka ikiriho nuko icyo gihugu kizavuga giti ntago tugishoboye kubacumbikira nimushaka ahandi mujya tubahaye iminsi 14 cyangwa ukwezi noneho abo bantu bashaka ahandi bajya niba rero hari cooperation hagati y'ibihugu byombi yo guhererekanya impunzi nk'imfungwa zikurizwa indege zikirukanwa zikajyanwa i Kigali kugira ngo Leta y'u Rwanda izikoreshe ikishaka ubwo icyo gihe ni akazi kanjye jyewe nawe gutangira kuvuganira izo mpunzi zidashaka gutaha tukandikira ibihugu bitandukanye na organization zitandukanye kugira ngo tuvuganire abantu bashobora guhungabana baramutse basubiye i Rwanda dore ko dufite noneho n'impamvu kuba barimo no kubatwikira bakiriyo ese nimba hari amasezerano hagati y'icyo gihugu cya Brazzaville n'u Rwanda yuko ku itariki runaka bazabasubizayo barirwa batwika se kubera iki bategereje izo tariki bakabajyana icyo ni ikibazo kimwe ikindi cya kabiri ese nimba umaze kutubwira yuko abantu bamaze imyaka irenga 20 hariya abantu barenstaye bamwe baranatiye babyarana n'abene igihugu niba batarana bahaye ubwene gihugu ariko noneho bafite imiryango muri icyo gihugu ubwo se uzazubayore ubatwara hehe so ni ihurizo rikomeye ndibaza ko tugomba gusubira ku ground tukavugana n'abantu tukareba ikintu twabafasha no kwisobanurira amategeko ubwayo n'abanyamategeko dufite muri organizations natwe dufite bakagira inama abo bantu mbere yuko uwo munsi ugera ijambo ndari gushubije Jean Pierre
murakoze cyane ndagira ngo nanone ngwibutse ko statistically muri Congo Brazzaville na hantu abanyarwanda nanjye narahabaye ni naho naje nturutse na hantu abanyarwanda twageze tugenze ibirometero 500 n'amaguru duhunga intambara zaberaga mu Rwanda na za DRC kugeza ubwo abanyarwanda bahageze deje bakimara kuhagera twahageze hari mu president witwa Lisuba aduhereza nyuma y'ibyumweru nka 2 nibwo yaduhaye iminsi 21 kuba tumuviriye ku butaka tukava mu gihugu cya Congo Brazzaville tukagenda ibyo rero abanyarwanda barabimenyereye si bya mbere nibwo Lisuba nawe yahise ava ku butegetsi abukuyeho na Sassou Nguesso ubwo rero ibyo ngibyo abanyarwanda ntibyagombye kubatira ubwoba namba ahubwo bagombye guharanira kwirinda bakaba maso bakirinda inkotanyi zatangiye kubacengera ndetse bakirinda bamwe bakirinda ku guhongerwa guhabwa amafaranga no gushaka kugambanira bene wabo bakirindira umutekano kandi bakihagararaho ndetse nibyo bisambo by'inkotanyi byagiye kubabuza amahoro bakabivugiriza induru ibyo ngibyo ndumva ari ibyo ngibyo umuntu atabitindaho ikindi kandi nuko nkuko bivuze neza cyane ntabwo abanyarwanda bageze ku 2020 deja bamwe batakibuka n'ikinyarwanda bamwe bakuriye hariya no kuvuga ngo umwana wahageze afite imyaka 2 wafite 22 wambwira se wa mugani wawe ko uwo mwana uzamucyura he uzamucyura kandi deja uzamukura tubigine wifuza urumva wamukura cyangwa wamubwira ko amategeko amukura muri iki gihugu arayaye nibyo nyine ni igikangisho abantu bakangisha yego ntaho bababwira ngo bicare bagereka akaguruko kandi ariko bagomba kumva ko amategeko barengera hari kandi nabo bakagerageza kwishyira hamwe no kugira no gukomeza kwisungana ntibakomeze kubaryaryanisha ngo bakomeze baryane naho ubundi murakoze ariko ndagira ngo Esperance nawe agire icyo abitubwiraho akurikije uko yabyumvise murakoze
nakini nongere ibyo mubuze nibyo ari ko byumva gusa ikintu nawe nababwira ni uko izina ryitwa Munyarwanda iriya leta rwose igiye kubikoresha kuko bizagira igihe umuntu azajya agenda atinye kuba ko ari Munyarwanda Munyarwanda wese yitwa umwicanyi kubera ariya mabi niba Munyarwanda nahajya ikibazo bakakubwira ati aha noneho Munyarwanda waduteye niyo mpamvu rero twakagombye gukora ibishoboka byose abantu bose bagahaguruka bakamagana biriya bikorwa bivuye inyuma kuko buri wese biramubwira mureba ntabwo ari umuntu ku giti cye buri wese umunyarwanda uko ari umunyarwanda icyo byose ibintu byose buri wese biramureba kuko turabwira abana bacu turabwira umuryango wacu kuko izina ryitwa Umunyarwanda bagiye kuzamuka ubumwe kuko n'umwanya w'ubuhugu abakiriye ni babababaye nino bakaba bajya kuzanamo ubwicanyi bisabye abona ngo igihe bajya umunyarwanda nahita wese wabwira ati umwicanyi yaje mugome yaje ari kwiterwa no kugatsiko ibintu b'abantu bari bakwiye kugishishoza bakinda bamenyerana cya kizere kiraza amasinde kigashyira mu bakozi
akoze cyane ndumva igihe twari dufite atari kirekire cyane ariko nkaba nasabaga abantu bo muri Congo Brazzaville cyangwa abantu bahabaye bumvise amakuru cyangwa badukurikiye gukomeza kutugezaho ibyifuzo byabo n'ibyo bumva twakomeza kugeza ku bandi banyarwanda bakurikira radio Inyenyeri ku murongo wa interinete no kuri radio ndetse no kuri Twitter ubwo murakoze murakarama ijambo ndarisubiza no bomarara watangije ikiganiro kugira ngo abone leho kubashimira kwa mwaduteze amatwi ndetse anabasezi nuko murakoze nabo marara ijambo ni ryabo
murakoze ubwo ngubwo ikiganiro cy'uyu munsi kikaba ari aho kirangiriye ubwo tuzongera kuganira undi munsi tunafite amakuru yimbitse y'ukuntu bagenzi bacu muri iki gihugu barimo guhura n'ibibazo babayeho nkaba nari nabo marara murare aharyana.